never changed his mind. Well, maybe, baby, I'm a fool for you. Mapenzi kipofu kipenda maovu. Huoni, oh, love is blind, never seemed so true. When I'm broke, natumianga bro, please call me. Akipiga naomba do, mbona kuna message natitumanga, send me money. To cut a long story short, yo, vumilia na mimi. Please don't leave me, don't let the money fool you. Sponsors just wanna use you. Namwambia mtoto wa mama siharibike, hana nishoni biashara tu. Na swezi mshibisha na panganga tu. Na mwezi ukiisha sina ujanja. Na renti kidishwa wanga planda. Baby, kwana miwakati sina. Meo sina kitu, kesho tamani kiwa. Na nikibari kiwa, ahadi yangu ni sita sahau mali metoka na we. Baby, kwana miwakati sina. Meo sina kitu, kesho tamani kiwa. Na nikibari kiwa, ahadi yangu ni sita sahau mali metoka na we. Mama, show you're the one for me. I'll never, ever, never, ever leave you. Oh, believe me when I say you will forever be my queen. Yule nalana ye kwa dhiki, talana ye kwa faraja. Ahadi yangu ndio hiyo. Kama pamoja tumelia, tutacheka pamoja. Toto wa mama usiharibike, yeah. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sita sahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sita sahau mali metoka na we. Yeah, mali ni metoka na we. Yeah. Okay, sana ichiza kabubu. Baby, no more talk, just do. When time come abuyu, stay kwa chini uko juu. Forever be my only one. Tukiachana itanyuma na joku na niga. Na ngoza nitome aruke ndani ka super sub. Usiache it happen. Shikilie kasiri. Ki make it in life then. Kushikilie pia mimi.
You make me whole, baby. Don't let me go. Stay beside me. You make me complete. How will my heart beat without you? Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa. Na nikibarikiwa, ahadi yangu ni sita sahau mali metoka na we. Baby, kwa na miwakati sina. Leo sina kitu, kesho ntafanikiwa.